SBS Radio.
Ua whaalia e nisi o whaala potopotonga o loo whinau mō a ia ma le saonga le mō tangata suulu whai. Le au mai au ni ainga suulu whai mai Nauru i Adelaide, e au noa mase whaali ngā loa ia mai le malo tele. Nā mata ona tuu fesili nisi le asonga fua na te anei ina ua waia se waalele la company le Nauru Airlines i le malae waalele i Adelaide. O waalele a Nauru Airlines, whaato a waia i le taulanga o Adelaide, i le whaatinonga o lana malienga ma le matanga luenga o Home Affairs, ma ua masalomia ai le amata la umayo nisi o tangata sulu fai mai Nauru i au se talianei. Na sao noa le suiso o upo le whaala putoputonga le Refugee Action Coalition, Ian Rintoul, e fōlinga mai ua suwia le tūlanga le malo tele i le mata upu i tangata sulu whai.
They are family units that are being transferred. I mean, that's one of the things which has changed in terms of the government's attitude. Previously, they were quite willing to separate families and to break up families between Nauru and Australia, but recently we've been getting family units moved together.
Na sao noa fo Ian Rintoul o le totele o tangata nei o ainga ma whanau laiti. O na uailoa i mōli maumai Nauru, le tele o a awhianga o tamaiti o na o le sai saia.
Most of the children are being brought for mental health reasons, but there are some others that are being brought because they have very protracted and chronic physical issues which haven't been dealt with on Nauru and can't be dealt with on Nauru.
Ian Rintoul o le Refugee Action Coalition. Na saunua le palemia Scott Morrison, i le iwa vai aso ua tuanai, ua afa le au whai o tamaiti o loo iei pea i Nauru, ai oisi ua au maia i au se talia nei. E le iwha ailoa maia e le palemia, po o le whai ungale nei, ua whaia ona o le malosi o le tūlei e nisi o tangata lautele, e au fiai masui o le tua a le malo lava lātou, ina ia ave sea mai tamaiti, mai le noa fuanga i Nauru.
I mean, in the last 9 weeks, the number of children on Nauru was halved. So we've been getting about this quietly. We haven't been showboating about it. We've just been getting on and dealing with these issues in the appropriate way, in accordance with our policies that not only have reduced the number of children on Nauru, but has ensured that no children are going to Nauru.
Le palemia Scott Morrison. O loo li ipotia e nisi whaala potopotonga le iaipea o tamaiti e toa tolu se fulma le valu i Nauru, a e talumai le campaign The Kids of Nauru, The Kids of Nauru, e toa fitu se fulma le iwa isi tamaiti na ave e sea mai talumai le masino au kuso le tausanga nei. O loo whaama mafa e le palemia o tamaiti o loo i Nauru, e le o sai saia i lātou, a e o loo ola i nuu mano fuanga ma la lafanga i tua mai po o nōfuanga mā lāla whanga i le motu e peilawa o isi tamaiti, tamaiti Nauru, tamaiti o loo na whāna nau, maola e i le motu a Nauru.
There are no children in Nauru living in detention. They live in the community like Nauruan children do. Nauruan children live on Nauru. Children live on Nauru.
Le pāle mia Scott Morrison. O nisi o loo whinau mo le avesea mai o tamaiti mai Nauru e au whi ai whaala putopoto ngā fō mai malo ia. A e na saunoa le minista mua mata upu i le Pasifika Ann Ruston o loo lava au onanga i Nauru i le tūlanga i a onga ma le soifua mā lolo ina mō tangata sulu whai o loo tausi ai.
Service providers are contracted to provide age-appropriate health, education, recreation and cultural services to these people.
Ann Ruston, le minista mua mata upu i le Pasifika. Aina ia tā ua foi o loo wha e tete, ina ne i toe mōli mawina le tūlanga na iai i tausanga ua mawae, ma le tau mawhai o nisi, e uru whale mai i waa i ni tūlanga la matia, ma ua mau mau wai o loo nisi le vasa.
What we can't do is go back to the bad old days, where people smuggling syndicates opened up pipelines to Australia, resulting in at least 1,200 people dying at sea, and that's the ones that we know about.
Ann Ruston. Aina saunoa Ian Rintoul e toa se fulu mele lua tamaiti ua tausia nei le whalemai le Adelaide Women's and Children's Hospital ma o se mōli maulea i le le tāla whiangai o au aunanga i Nauru mō mā whatianga o loo whiangai ma le whānau ona ole sai sai e le motu.
It's a recognition that they can't get the proper treatment there, that the medical services are not adequate, that the indefinite detention on Nauru has literally robbed people of their mental faculties in some cases.
Ian Rintoul ole Refugee Action Coalition ole reporti na whaamau popoina e Amelia Dunn. More telephone will SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us. iTunes.